Fella London. Fella London, the backbone. 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 Seso bangena. Seso bangena ngenkani. Seso bangena. Seso bangena ngenkani. Seso bangena. Wait, seso bangena ngenkani. Seso bangena. Seso bangena ngenkani. Koko koko ngene sikhoko kuphela. Door to door delivery rap yamambela. Original oko mthombo mel. Ayiskoro koro singu koko tel. Fela landani bakbone. Faya ngangeke bayikholwe. Mele bakuke bangkhonze. Believe me God, mele bangkholwe. Bayibheka bayijele iLondon. Bheka bayijela bengazi kuhambani. Ogcwala ngestyle esikamino. Ngisela ngomoya we-ino. Banonga ngikhudluza ngikhuqa isandwise. Ndihamba nomoya wezilo. Enkeva kugcwela ama-big planners. Bantu bangempela. Industry gcwela ama-brick layers. Jonga ziyangakhela. Banonga ngikhudluza ngikhuqa isandwise. Ndihamba nomoya wezilo. Ndihamba nomoya. Banonga ngikhudluza ngikhuqa isandwise. Khuqa isandwise. Enkeva ne-west. Fela London. Fela London ibakubone. 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 Seso bangena. Seso bangena ngenkani. Seso bangena. Seso bangena ngenkani. Seso bangena. Wait, seso bangena ngenkani. Seso bangena. Seso bangena ngenkani. Siamba si ami, ngeva ne west, Buffalo City. Buffalo City. Wena ungaboni, hamba ngemuvu uzokhokhelwa city. Kholunga kholwa, khona kholwa, khona okholelwa kithi. Wena ungaboni, sithi mboni, wena ubonelwa city. Yasi, beleka iphupha lomzansi, ngibeleka iphupha legasi neplasi. Beleka iphupha leLondon, beleka iphupha nelakho mongazi. Velo kwelanga bakuzaka mehla. Phambe sisithupha basinyaka mehla. Sike mazweni sibakhanganye ngeva ne west. Pupa silpaga nye. Fela London. Fela London ibakubone. 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 Seso bangena. Seso bangena ngenkani. Seso bangena. Seso bangena ngenkani. Seso bangena. Wait, seso bangena ngenkani. Seso bangena. Seso bangena ngenkani. Seso bangena ngenkani.